Nitangazi ministeri ya laishi za hagara gara kumugoro ukuri uambere, hagara gara kumunu mne, aliwa itangu niki chorezo. Muri itangazo ministeri uzima, ya gara gara kama anuchulu munana liwa wajikuri chila muna wagang, itakandi ya mazegushira kuingamba, zigamuje guangana niki chorezo. Murizo harimo ko ibikorwa byo gusura abarwayi mu mavuriro yose biba bihagaze mu gihe cy'iminsi 14 leta yatanze kandi amabwiriza ko wapfuye azize indwara nta kiro gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo naho gushyingura wazize marbu bizajya bikorwa hari abantu batarenze 5 kandi wazize indwara ntabwo azajya asezerwaho mu ngo no mu rusengero izi ngamba zashyizweho mu mavuriro ya leta ni nazo amavuriro yigenga yatangiye gukurikiza Dr. Kanimba PSRC yabwiye Ijwi rya Amerika uko izi ngamba zubahirizwa mu mavuriro yabo
umuntu winjira mu bitaro agomba kuza yubahirije ibisabwa gukaraba intoki kutabasha gukorakora ahantu hose n'abantu bose tukaba tunitegura byihariye ko uwo tubona ahari mbere yuko tumujyana mu bitaro bigenewe tubanza tukamushyira ahantu adahura n'abandi umuntu araza afite umuriro udasanzwe afite umutwe udasanzwe akagira ibintu byo kuruka akagira ibintu byo kwica diyare ni ibintu avuga ko ibyo byose bigomba guhura yenda rimwe na rimwe abantu bagatekereza malariya bagasanga sinayo ntabwo gutindana
abaturage bakomeje kandi kugaragaza ko nubwo iki cyorezo kibateye ubwoba batangiye gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe n'ubuyobozi
n'ibyabura kudutera ubwoba tuvuye mu cyorezo cya kovide kubyo kovide kovide yaje twarabibonye ugiye indwara icyorezo nk'icyo cyari gitwara abantu ntabwo ari ikintu cyo kujenjekera buri muntu wese yari agomba kugira impungenge akagira ubwoba ariko hamwe n'imana no gusenga kandi na leta turayizeye tuba tugomba gukurikiza ingamba leta iba yafashe nkandi ku giti cyane uko nzi ko ubunzi ubukana nzi uko yandura ntabwo napfa gusuhuza umuntu nyine ni ugutanga cefi y'akaboko ariko nk'abanyarwanda bo wa muco wabo ntabwo bashobora gucika cyane ariko nta kundi tugomba gukurikiza amabwiriza
ingamba leta yashyizeho zikomeje gushimangirwa n'iz'ibigo cyangwa se inzego z'abikorera zigenda zishyiriraho uretse leta y'u Rwanda abahagarariye ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga nabo bashimangiye ingamba zo kwirinda iki cyorezo nk'ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda yategetse ko abakozi bayo bagomba gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga aho kujya mu biro kuri ubu ubuyobozi Mount Kigali University bwatangaje ko abanyeshuri baryo bagiye kumara icyumweru bigira ku ikoranabuhanga badahura mu buryo busanzwe iri shuri kandi ryavuze ko imwe mu mirimo yo kwidagadura nka siporo zisanzwe no koga nabyo bibaye bihagaritswe iyi kaminuza yavuze ko nubwo indi mirimo izakomeza nk'uko bisanzwe abanyeshuri n'abakozi bose bazasabwa kwimakaza isuku cyane cyane bakaraba intoki mu buryo buhoraho kugeza minisiteri y'ubuzima isaba abantu bose bakwiyumvamo ibimenyetso birimo kugira umuriro ukabije cyangwa kwiga umutwe kwihutira kugana mu ivuriro rimwegereye leta ivuga ko ifite ibikoresho byangombwa bikenewe mu gupima abaturage iyi ndwara ikindi usibye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryemeye gutanga impuguke zizafasha abaganga b'abanyarwanda guhangana n'iki cyorezo ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo CDC nacyo cyatangaje ko kiteguye kohereza inzobere mu Rwanda zo gufasha guhangana na virusi ya Marburg. Asinta Kabonyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.